And of course, let's see if we got Nkazimulo Biela on the line. Nkazimulo, welcome to the show. Nkazimulo, hello.
Hello.
How are you? Nami ngiyaphila, Nkazimulo. Yazi namuhla ne, ngifuna ukukwenza iwina. So ready for win? Okay. Awungitshele ke Nkazimulo, ufuna ukuba yini when you grow up?
Doctor.
Oh, ufuna ukuba udokotela Nkazimulo? Ah, unkosi yami Nkazimulo, mamela ke. You are the winner, Nkazimulo, namhlanje. Utiva njani? Uzizwa kanjani Nkazimulo? Ujabulile? Ah, ngiyabonga Nkazimulo, utwinela wena I back to school hamper sponsored by Spar, Butter Shoes, Blue Ribbon and Big Stationery worth 1,000 rand. Siyabonga and enjoy your first steps towards becoming the doctor that you want to become, Nkazimulo. Thank you. Siyabonga, yes.
Siyabonga malu.
Thank you. As simple as that as well. You can't just become like Nkazimulo. Oh, amen.